maamulka degmada Garasbaale ee gobolka Banaadir ayaa digniinada ga u diray dadka qashinka ku shuba wadooyinka degmada. Tani waxay qayb ka tahay dadaalada lagu xoojinayo nadaafada deegaanka laguna ilaalinayo bilicda magaalada. Digniinta ay soo saareen mas'uuliyiinta degmada Garasbaale ayaa timid kadib markii ay soo bateen qashinka la soo dhigo wadooyinka waaweyn iyo hareeraha xaafadaha, waxayna keentay arrintaasi nadaafad darro oo saameyn ku yeelatay bilicda degmada. Guddoomiyaha degmada Garasbaale ayaa sheegay in cid kasta oo qashinka soo dhigta wadooyinka lagu qaadi doono tallaabo sharci ah.
Degmada Garasbaale, gaar ahaan waaxda afraad ee Shufac, wadadan dheer oo isku xiriiriso Muqdisho ilaa Afgooye waxaa olol nadaafadeed ka sameynay annagoo maamulka dhammaystiran. Waxaan bulshada ugu baaqaynaa oo degmada Garasbaale degan inay nagala shaqeeyaan nadaafada, ay ka ilaaliyaan laamiga hareerihiisa qashinka dadaa soo dhigo. Ciddaan ku aragnane tilaabo sharciya ka qaadeynaa, xeeraa laga soo saaray, waa ganaaxi doonaa. Xarigna way muteysanay ciddii qashin soo dhigta mar dambo X control. Waa u qaadnay dhowr mara halkan qashin ka qaadnay, way ku soo celiyeen. Marka waxaan amar buuxa siineynaa cid alaale ciddii qashin soo dhigta meesha inaan tilaabo sharciya ka qaadno. Maanta u dambeysay laamiga waa baneynay, amaraan siinay dadka hareeraha laamiga ganacsado. Amar guud aan laga soo saaray in duqa magaalada Muqdisho oo mamnuucay in hareeraha laamiga lagu ganacsado, waana mamnuuc. Waxaan uga faa'iidaysanay halkan inay bulshada degan Garasbaale ee laamiga hareerihiisa ay baneeyaan aysan lagu ganacsan karin.